bless.
Oh yeah, it's love.
Quanza the records,
baby.
Lord, oh Lord of mercy. Amenipa kilicho, nimepata kipena nafsi. Tulizo la macho, ningelikuwa najua, ningekupenda zamani.
Meta,
Bila moto si masihara
in the sky.